I dig it.
DJ B.
I dig it.
The Spin Doctor.
Oh, you need to get it, touch it, get it. This a bunch of drama, cut it, get it. Oh, you shake that good day, you suck it, get it. Lick it, lick it, lick it.
Mikogo, Pupa Club, Mwanka Mabia, Washkaji waoneshe michongo, waoneshe manjia, kisha cheza kiminyato, ama cheza kimikato, cheza kama bato, fuwa mpaka na viato, sema cheza kiminyato, ama cheza kimikato, cheza kama bato, fuwa mpaka na viato.
Loving the music, boom, boom, boom. You like the smell of my sweet perfume.
sipendi kuchana na madada. Leo mi ndo sosechi ganji kibao, nafunga kikosi kwa bichi mabao. Wife ndo kubonga na mi baba yao.
Baby usikam home kama umelewa, tena usikam home kama umechelewa.
Na leo niko maje, sujui nifanyeje. Ebu kwanza tupige story. Nina wife lakini usiwole. Cheza chini ndiyo luga. Suna jua wife home kuvuruga. Mbona umelewa, eti ujalewa. Naona umelewa, pombe ushapewa. Mbona umelewa, eti ujalewa. Naona umelewa, pombe ushapewa.
Leo ni virtual vibes. Cheki vile mbogi ina be nice, ime nice. Bad vibes hapa, si ya be nice. Ocheza kama wewe. Leo ni virtual vibes. Cheki vile mbogi ina be nice, ime nice. Bad vibes hapa, si ya be nice. Ocheza kama wewe.
You know, warambo saji ndo kufika dead. Two phones, Samsung na G on air. Too long is how much you been on air. Hey, ya everywhere. Uja usilete yo keleleze. Apo mbele wambie wa ekele. Champagne shower ziendele. Hey, nani sawa simi peke. Next, zika mbili mbili.
Mbili mbili.
Ikwa nini?
Ikwa nini?
Tuya nini? Kando kuna yengs ameva amini. Pili, kudisha shukran mwili.
Leo ni vibes on vibes. Cheki vile mbogi ina be nice, ime nice. Bad vibes hapa, si ya do nice. Ocheza kama wewe. Leo ni vibes on vibes. Cheki vile mbogi ina be nice, ime nice. Bad vibes hapa, si ya do nice. Ocheza kama wewe.
Woza gang gang. Woza gang gang. Ime drove, ime za cheki. Ayibi ibi ibi yo ini. Ayibi ibi ibi yo. Energy imeweza eh. Woza gang gang. Woza gang gang. Ime drove, ime za cheki. Ayibi ibi ibi yo. Ayibi ibi ibi yo. Energy ime weza we. Kujon kuligate, Afrika litingisha. Kwa dance on ligulete, maka kesho shikisha. Home come na mresh mshike shike kabisa. Drop it down to the floor, ni masaya kuwika we. Suwela
DJ B, the spin date.
Suwela Aita Aita cha 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 cha.
Leo ni vibes on vibes. Cheki vile mbogi ina be nice, ime nice. Bad vibes hapa, si ya do nice. Ocheza kama wewe. Leo ni vibes on vibes. Cheki vile mbogi ina be nice, ime nice. Bad vibes hapa, si ya do nice. Ocheza kama wewe.
DJ B, the spin doctor.
Vibes on vibes. Ime nice. Hatu die. Leo ni vibes on vibes.
DJ B, the spin doctor. www.djb.co.ke.
This is Panache. Good Nandi, that club with you. Never tell us about petty paper, but let's say shine paper, man. Hey, shine,
shine, baby.
We'll be right back.
Hey, Shaya,
Shaya baby.
Karunu ni kutei ni kupato kilala kitanda ni no hapa.
apa karunu ni kukona mba karunu ni kukona mba karunu ni kutei ni kupatu kilala kitanda ni nohaba karunu ni kuteza kukomba karunu ni kutei ni kupatu kilala kitanda ni nohaba ya nohaba ayabo ayatatatata ayabo.
www.djb.co.ke. akishuka mbinguni akasema tuna zambi. Ukipewa kamati ya kukusanya rambi rambi. Naona ndoa safi, Benny Pop ana kitambi.
Wanauliza Bilnasi amefata nini kwa Nandi.
Taka, wepewa, wepewa, unataka. kuomba nini? Nuna penda mini nani? Acha nini? Acha vipi kaze? Mina ona kakosa watu. Usiache mse, kapeleke chini kwa juu. Figa iko fine, kasha chora namba nane. Kapange kwenye line, akataki tugombane. Hi hi baby, siko pangi daily, ni kuone daily. Sini toto umefata, wepewa. Wepewa, ni namba unataka, wepewa. Wepewa, ni toto umefata, wepewa. Wepewa, namba unataka, wepewa. Wepewa, eti hi sister.
Hi.
Mi ukuota daily.
Ati nini?
Kwanza ngoje silete ngori. Acha nye nye nye, hakuna wori.
Okay.
Aji toto umeweza, staki kueleza. Kwako nimefall.
Oh.
Weni anakondo.
Kwa nini?
Kuzusha ni meza.
Hey, watch.
Acha kublash na mistari sija anza. Basi leta namba, punguzanga ushamba.
Aijaba, aijaba, aijaba. Aijaba, aijaba, aijaba.
Sini toto umefata, wepewa.
Aya, aya, aya.
Wepewa, ni namba unataka, wepewa. Toto umefata, wepewa. Wepewa, namba unataka, wepewa. Minataka brown skin, wepewa. Minapenda dark skin, wepewa. Sana sana warefu, wepewa. Wafupi wanono, wepewa. Ati we unatakaji, wepewa. Ati je unapendaji, wepewa. Auwi, wepewa. Toto umefata, wepewa. Wepewa, ni namba unataka, wepewa. Toto umefata, wepewa. Wepewa, namba unataka, wepewa. Wepewa,
DJ B, the spin doctor.
Yeah.
B the Spin Doctor.
Yeah, pull up a day. When I pull up, but if I come in that day, with a chop light, long in the money one side. Rollie on my wrist one time. Spinny, it's cause it's in my 4-5. Everything crispy. Bad boys, they wanna kiss me. I don't do party with anybody. You be Versace, tap on my body. All over my body. Party. Luminati, I don't party with anybody. The weak Versace cover my body. All over my body. Party.
Zero minus one plus 3 plus 3. I calculate 24 divided by 3. Simple arithmetic, that is if you go hit. Check and conversate. Surely be mushy fresh by lag bada. With the ghetto sharp, uka kraka. Everything sharp, bra bra bra. DJ bring it back with dark bada. And I wanna, and I get cheer, and I get everything in my rama. Play with the cash for squander. And I wanna, and I get cheer, and I get everything in my rama. Play with the cash for squander.
Benzel look on a man. When I'm taking to an Hispanic office, two piece, two babu maspat. As a Kulumin, Mamma Makishini. In Ghana, to the set is a Mongola. Our Kuluman, Puru Yaswenga. Our Kuluman, Fazu Yaswenga. As a Kulumin, Kamuya Prega. Uya Prega. Auya Prega. Uya Prega. Auya Prega. Uya Prega. Auya Prega. Uya Prega. Auya Prega. Uya Prega.
But she might not have been a mother, give it to 20. Go tell her about side, it's a mighty, Jack, I'm inside.